kaunti ya Bungoma kwa ajili ya kupinga hii finance bill ambayo inaenda kuteketeza mwananchi wa kawaida.
Unaitwa Tom Ngongo, mbunge wangu ni wakili. Yeye ni mtu msomi ambaye tumemwamini na tulimpa kura. Sababu tumekutana kwa matanga, wanasema wanaenda kufoti no. Tumekutana kanisani, wanasema wanaenda kufoti no. Wakiwa bungeni wanaongea mambo ya yes.
Waheshimiwa ambao hawatapinga hii finance bill, wajue kwamba 98% of the Kenyans have said no to finance bill.
Ni Dismas Wanandaba na mimi ni mzazi. Tunataka kuambia wale wabunge ambao sisi tumeweza kukawachagua, when they come on the ground wanatuambia wanaenda kutetea maslahi yetu huko bungeni, lakini wanapofika kule wanawekwa mfukoni. Hao wanapolalia pesa, sisi tunalalia matambara, na sisi ndio tuliwaweka kule. Kwa hivyo wasipowasilisha maslahi yetu, sasa sisi hatutaki kucheza na hii maneno ya finance bill.
Mimi nataka kuambia wabunge wa Bungoma, jumba yangu anatoka Sirisha constituency. Pika Yesu ukijua umepika Yesu ya familia yako, sio watu wa Sirisha.
Naitwa Grace Manyonyi, na sisi kama wanafunzi ambao tunatoka katika familia ambayo hazijiwezi, all these institutions, tunapinga mswada wa finance bill.
Naitwa Martin Wafula. Ukipitisha hiyo bill, jua umebeba mzigo ya watu wa kambi kwa mgongo yako. Wakati wa campaign, wabunge wetu wote, hawa mama mboga wote, bodaboda wenye walikuwa naomba kura wakiwapigia magoti, hao ndio wanataka kuwafinya. Wakumbuke saa hii hawaandiki watu kazi, vijana wote are unemployed, alafu wanataka kuwatax.
Nataka kuambia mbunge wetu kuwa asikuwe kama Lasi anayekuja kwa madanga anatuambia anaenda kupinga hiyo mswada ya Lasi, alafu anaenda kwa bunge anapitisha. Taki mchezo, sababu sisi vijana tumetumiwa kwa siasa, wakati wanaingia kwa ofisi wanatusahau. Saa hizi tumesema wakifanya mwe, pia sisi tumeshikana kama mayouth, tumewafurusha kwa ofisi. By force, by fire.
Hii mambo ya financial bill, mbunge wa akili unaenda hapo una vote yes. Umesahau uko na wenzako, familia yetu zinaumia kwa sababu umevote yes. Mbunge tidlu kuchagua wewe ndio represent sisi. Usipofanya hivyo Bungoma hatukutaki.
Xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan isbaheysiga mucaaradka Azimio la Umoja ee Kenya ayaa sheegay in aan lagu qanci karin isbedeladii dawladda shalay shaacisay in lagu sameeyo din sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Kadib kulan ay yeesheen ay siyaasiyiintan ku dalbadeen in gabi ahaanba meesha laga saaro in din sharciyeedka maaliyadda oo hadda baarlamaanka hor yaalla. Madaxa isbaheysiga laga tirada badan yahay ee baarlamaanka Obiyo Wandayi ayaa sheegay inay diidan yihiin qorshahan, oo ay ku adkeysanayaan in meesha laga saaro waxa uu Kenyaanka ku buuriyey inay sii wadaan inay dowladda ka dalbadaan qaadashada go'aamo sax ah. Waxay hoos iga xariiqeen in isbedelada la sameeyey aynan ku filneyn wanaajinta nolosha rayidka. Sidoo kale waxay shacabka ku bogaadiyeen cadaadiska ay xildhibaanadooda ku saarayaan in aynan u codeynin qorshaha maaliyadda ee dowladda dhexe ku doonaysay inay dakhli dheeraada ku hesho.
Mswada huu unawagandamiza kimaisha. Kwa hivyo hakuna kubembelezana, ni lazima serikali isikize wananchi. Na sisi kama wabunge tutasimama nao ili tuhakikishe kwamba mswada huu umeanguka.
Asante sana. Mimi naitwa Daktari Lilian Achiengogo, mimi ni mjumbe wa Rangwe, na ninataka kusema kibinafsi mimi nitahakikisha hiyo mswada imeanguka. Position ya Azimio ni kwamba hiyo mswada inagandamiza Wakenya, na tutaendelea kama wabunge kuprotect interests za Wakenya. Tuko na Finance Act in place yenye inaweza tumika. Mbona kila mwaka tunashinda tukiusumbua Wakenya na finance bill? Na kwa every finance bill yenye inaletwa, wanaweka maneno ambayo inakwaza Wakenya. Watu wamechoka. Serikali tambua, watu wamechoka. Tuache hii finance bill, tutumie Finance Act, alafu tuendeleze maisha ya Wakenya kwa amani.
Walikuwa wamejua kieka mkate na edible oils nyinyi mtapiga makelele, lakini na mimi nataka niambie serikali, ikiwa nyinyi mnakopa pesa kila siku, last finance bill mulisema kuwa mna tax pesa nyingi mulipe madeni. Mpaka sasa madeni yamezidi kulimbikizwa, na hata juzi treasury mwenyewe ambaye alikuwa anasoma budget ametuambia kabisa hizi pesa hakuna. It's either Mkenya alipe ama waende kukopa nje. Ikiwa nyinyi mlikuwa mmeongeza last year na mpaka sasa hamjalipa deni, mna uhakika gani hizi pesa ambazo mtaweka mtalipa? Na pesa nyingi najua 1 trillion inaenda kwa ufisadi, haiendi kwa shughuli. Ukiangalia sehemu ambayo wamejilimbikizia pesa ni sehemu ambazo ni za starehe, si sehemu za kukuza uchumi. Ingekuwa wameka kwenye sehemu ya kukuza uchumi tungeliwaelewa, lakini ni sehemu ya starehe. Na sisi kama wabunge wa ODM ama Azimio tumekataa, tunapinga, hatuna mjadala nayo.
Dowladda hoose ee ismaamulka Nairobi ayaa sheegtay inuu jiro qorshe lagu bilaarinayo xabaalaha Langata. Arrinkan ayaa shaaca looga qaaday kulanka golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Nairobi oo uu shir gudoominayay barasaabka caasimadda dalka Johnson Sakaja. waxa halkaasii lagu sameyn doonaa dayactir ballaran oo ay ka mid tahay xindaab iyo wanaajinta jidadka dhaxmara xabaalaha sidoo kale ayadoo la kaashanayo adeega keymaha ee dalka ay loo soo gaabiyo KFS ayaa waxa mashruuc aan qayb ka ah in la helo dhul dheereed ama dhul dheeraada oo lagu talagalay in lagu aaso meedadka bayaanka golaha wasiirada ee Nairobi waxa ku xusan in lagu dadaalayo helida 26 eekar oo dheeriya dadweynaha degmada Oldonyo Sabuk ee ismaamulka Machakos ayaa cabasho ka muujinaya in aan wali dib loo dhisin buundada wabiga Adi oo ku burburtay daadadkii ka dhashay roobkii xoogganaa ee daay waxay sheegayaan in ay danta ku qasabtay in laba bilood ay doomo adeegsadaan si ay wabiga uga gudbaan shacabka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku adkaatay in dalagyada ay uga soo go'do beeraha ay u iibgeeyaan ismaamulka dariska la ay Kembu balse taasi haatan ay adkaatay waxaana hadalladoodii ka mid ahay shacabka Adirifa
tunaomba serikali kama mtakuja ku renovate hiyo bridge iwekwe hiyo gabion ifungwe vizuri iwekwe hardiko then hizo chuma nazo zitengenezwe vizuri ukute wananchi maisha yao iko safe watoto maisha yao iwe safe na hata wale ng'ombe ambao tunapeleka kulisha ukuta wakirudi we are safe na tunasikia angalau maisha yetu iko sawa
wananchi hapa tunaumia tunakosa chakula tunalala njaa una zaa ingine unatengeneza ugali yako unangojea kabe njitoke dhika ikuji unalala njaa watoto wanalala njaa wanashindwa kwenda shule
mtu warakishie kutengeneza daraja ili economy watu waweze kufungua jo kama kitu 150 na mbele tukitumia Nissan tulikuwa tunatumia shilingi 20 tu peke yake
nilipoteza mahindi nilipoteza french beans na hiyo biashara ya french beans haiwezi kaendelea kwa saa hii tunapata tunakosa kipato kwa sababu hii daraja ndio tunatumia kupeleka hizo french beans airport na saa hii hiyo kilimo imesimama kwa muda
sidetan ya 9.5 star fm galgaduud
tan wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa socdaal ku maray deegaanada Ceylo iyo Kurshaale oo hoosaga degmada Warsheeq ee gobolka Shabeelada Dhexe booqashadiisa deegaanadaasi ayaa darnay dardargelinta wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo dadajinta nidaamka dowladnimada hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle ayaa dhanka kale u mahadceliyay shacabka deegaanada Ceylo iyo Kurshaale
aad iyo aad u mahadsantihiin deegaanada aad ku nooshihiin bulshooyintaana ku nooshahay wax badan oo mashruuc ah ka socdo ilaa 14 xarumooda caafimaad oo mashruuca damal caafimaad oo qayb ka ah ayaa ka socoto qaybta caafimaadka oo si gooni ah ugu dhiftee labadan degmo kale 14 ka badan ilaa 15 xarumood ayaa ka socoto waxaad mararka tihiin waqti aan dheereyn in golaha deegaanka degmada Warshiiq consulki loo dhisay insha Allah balcadna haday process ku jirtaa waqti aan dheere idana sida la isu doora doona hadii la raali ka noqdo guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu aaday dawladisow ee dawladda Hirshabeelle ka rabtiin waa idin diyaar labadaan idin ka codsaya dalka dib u xoreyntiisa inaad wajiga labaad qayb ka qaadatiin sidaad wajiga koobaad aad qayb uga qaadateen inaad wixii dhiman qod ka dhameystirtiin waa idin ka rabna hadii la raali ka noqdo qodobka labaad dawladka iyo in dawladdu adeega bulshada ay gaarsiiso goob kasta iyo goob kasta rabnaahay inaad qayb ka qaadatiin oo nabadgelyada ugu horeysa aad qayb weyn ka geysatiin ee gacan aad weyn ka geysatiin waa idin ka rabnaa hadii ilaahay raali ka noqdo waxa la waxaad Hirshabeelle ka raadaan aad u rabtiin degmatahay iyo mid aad beel u rabtiin intaba waa idin diyaar hadii ilaahay raali ka noqdo tabashada kale lagu naqdana meel alle meeshaad wax ku tabaysiin iyadana diyaar aan u ahay oo joogan ahay Hirshabeelle waxaad ka rabtiin waa heesheen wixii kale waa idin la jira hadii ilaahay raali ka noqdo
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday qorshaha u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo foodan ugu sahaya maalmaha soo aadan ayadoo nagu soo fadlay yihiin todobaadka xurriyadda wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka aniraade wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee dib u heshiisiinta ayaa maanta markaa la martigelisay kulankii gudiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1ka Luulyo kulanka oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta ayaa waxa gudoominayay wasiirka wasaaraddaasi xiliban Cali Yuusuf Cali Hoosh kulanka oo ay goobjoob ka ahaayeen xubnaha gudiga heer wasiir hay'adaha kala duwan ee amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay heerka diyaar garowga iyo qabanqaabada ee qaybaha kala duwan ee maalinkaasi wararka ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegayay in dagaal uu saaka dhaxmaray labo maleeshiyo beeleed oo halkaasii dega dagaalka ayaa saameeyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ee degmadaasi wararka ayaa sheegayay in dhinacyada dagaalamay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Barre oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isku dhaca uusan sababin wax khasaaraha waxaana hadaladiisii ka mid ahaa.
Saakito shaqaaqa yar ayaa ka dhacday degmada. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray in shaqaaqadaasi aan ku guuleysano inaan joojino, wax dhibaataana kamaysan dhicin labada dhinacba. Waxaa ka horreysay oo ay daba socotay in dil ka dhacay degmada Qoryooley oo nin oday oo ahaa in taliyaha minishibiida ee degmada iyo staafkiisa oo meeshaas lagu dilay, na maamulka heer gobol iyo degmo iyo hay-adaha amniga intabana waxa ay ku daba joogaan sidii loo soo qaban lahaa dadkii dhibaatadaasi geystay, oona sabab oo ahaa inay maanta dhacdo shaqaaqadani. Waxaana baaq u direynaa baaq nabadeed inay dadka deegaanka ciidamada difaaca deegaanka Qoryooley ama degmada Qoryooley in ay qaataan nabadda, ay ka wada shaqeeyaan si mideysan oo wada shaqeeyaan nabadda, aysan shacabka dushiisa aan lagu diririn in alaale intii dhibaatada geysatayna. Waxaan ku baaqayaa ama aan faraynaa hay-adaha amniga inay gacan bir ay kusoo qabtaan cadaaladda si loo horkeeno loona soo hor istaajiyo tiirka cadaaladda. Waxaana rajeynaynaa insha allah inaysan taas sabab u noqonin isku dhac beeleed ama isku dhac dadka walaalaha ah ee degmada Qoryooley wada degan. Wax khasaaraha kamuusan dhicin, israsaaseyn kooban ayay ahayd. Waxaana ku guuleysan inaan xabadii joojino. Wax xabad oo ka socdana ma laha degmada, waa nabad amnigeedana waa u sugan yahay. Dadka walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa inaan la buunbuuninin in isku dhacaasi oo aan laga dhigin inuu yahay dagaal meeshaasi ka dhacay. Dagaal ma aysan ahayn, israsaaseyn kooban ayay ahayd. Israsaaseyntaasina cid ay wax ku gaarin ma laha. Labada dhalinyarada ah ee labada dhinac meeshaasi israsaaseynta ay ku dhex martayna waa dad walaalo ah, waa dad cadowga nabadiidka mar walbaba si wada jira ula wada dagaalayay, amniga degmadana sugayeen. Maanta cadowgooda koowaad waa Al-Shabaab. Al-Shabaab inay la dagaalaan ayay mar walbaba heegan ugu jireen. Haddana waxaa ugu baaqaynaa inaysan mar labaad isku dhac iyo dhexdooda inaan laga faa'iidaysanin, balse ay difaaca hal dhinac ay ka wada galaan, amnigana ay si wada jira ay wada sugaan.
Markaan mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Guddi ay qaramada midoobay u xil saartay in uu baaritaano ku sameeyo duqeymaha Israa'iil ee ka wado Falastiin ayaa sheegay in maamulada Israa'iil ay geysanayaan dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhanaa xuquuqul aadanaha oo la doonaya in ay mas-uuliyadooda qaataan. Waxaa warbixinta guddigana soo dhaweeyey Ibraahim Qareyshi oo ah ergeyga Falastiin ku matalo qaramada midoobay. Xubnaha guddiga ayuu uga mahad celiyey baaritaanka ay sameeyeen oo xusay in Israa'iil aynan kala shaqayn. Waxa uu wakiilka tilmaamay in Israa'iil ay geysatay xadgudubyo ay ka mid tahay in dadka laga hor istaago gargaarka si ay u gaajoodaan, si ula kac ah in loo bartilmaameysaday kaabayaasha rayidka sida isbitaalada iyo in maxaabiis la haya iyagoo aan dacwada lagu soo ogin. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in tacdiyada noocani ah aynan sii socon karin, sidaas awgeedna ay laga maarmaan tahay in la joojiyo. Mas-uulkan ayaa cadeeyey in qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay UNSC ay ka mid tahay in aan la bartilmaameysan rayidka. Ugu dambeyntina, in ka badan 7 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen teendhooyin laga sameeyey aagga Almawasi ee Gaza oo lagu tilmaamay mid bani aadanimo. Dhanka kale, saraakiisha Gaza ayaa dalbanaya in la soo sii daayo 310 oo ah saraakiisha caafimaadka oo la sheegay in la jirdilay. Sidoo kale waxay dalbanayaan in baaritaan caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo dhowr kale oo dhaqaatiir Falastiiniyiin ah oo la afduubtay. Laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, ugu yaraana 37,396 qof oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay ka wado Gaza, waxaana muddadan gudaheeda la dhaawacay 85,523 qof oo dheeraad ah. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Mawliid waa umaasan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idiin waramayay Mawliid waa caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.thestarfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.